Rise Production.
Ingoma noma. Kepi famba mi titaile. Mkali wa show, show. Mkali wa show, show.
Content records.
Cho tu cheze jiki jiki we. Eh, an jiki jiki we. Cho tu imbe jiki jiki we. Eh, an jiki jiki we. Cho tu cheze jiki jiki we. Eh, an jiki jiki we. Cho tu imbe jiki jiki we. Eh, an jiki jiki we.
Mpenzi mina omba. Twende kwenye party. Sasa tucheze, unaogopa nani? Wazaidi yangu.